papi.
Yeah. Nansen, yasema senye menia. Enya pion kwa mesa painyoma. Mwenshe nanduru sisi ya ni mnanakuma. Yase kwa kuhushe dodo ya kini uliva. I wish I had somebody that I can just run to. Suwebini fie kwa kuwa, I find my own food. Full stone, padie ni bala bala. Whichever way my year ready, I just want to hammer. It's here free, ni ya begu ebre. Minye diye ni wanwe ya wanua kutiala. Ene ye chire kome, china ye bedi sala. Inti me brena, enje obe ya mekama.